Tito 3. Par ni ji mondo ochiw luor ni joma nigi loch kod joma nigi teko, ka giwinjo wachgi kendo giikore tiyo tije mabeyo duto. Nyisgi ni kik giwuo marach kuom ng'ato, kata kik gibed joma ohero dhaw, to gibed joma dwaro kelo winjruok, ka ginyiso ji duto muolo ma gin go. Wan wawegi chon ne waonge rieko, ne ok wawinjo wach, kendo ne wan joma olal. Ne wan wasumbni mag gombo mayoreyore mag ringruok, kendo pile ne wan gi ich lit gi nyiego e chunywa. Ne wamon gi jowetewa, kendo jowetewa bende ne mon kodwa. To kane ng'uono mar Nyasaye jawarwa kod hera ma oherogo dhano ofwenyore, nowarowa. Ne ok owarowa nikech tim makare moro amora ma wan wawegi ne wasetimo, to nowarowa mana nikech ng'uonone owuon. Nowarowa gi luok mane Roho Maler okelonwago nyuol manyien kod ngima manyien. Kuom Yesu Kristo Ruodhwa, Nyasaye noolo Roho mogundho kuomwa, ni mondo ka osemiwa wabed e winjruok kode kuom ng'uonone, to wadok joma geno chamo gikeni mag ngima mochwere. Wechego gin adier, kendo adwaro ni mondo ine ni ji owinjogi, mondo joma oyie kuom Nyasaye oket chunygi kuom timo gik mabeyo. Adier, wechego beyo kendo konyo ji. To nyaka iwe mbekni mofuwo, gi sigendini mag anyuola, kod dhaw, gi piem kuom weche mag chik Musa, nikech weche ma kamago onge ohala, kendo gin weche manono. Kisesiemo ng'at makelo pogruok diriyo, to weri kode chuth. Nyaka ing'e ni ng'at ma kamano parone osekethore. Oketho aketha kong'eyo. Kinde akinda ma aoro e Artema iri, kata aoro Tukiko, to reti mondo ibi ira Nikopoli, nikech kuno ema aseneno ni ber mondo abedi e ndalo chwiri. Tem matek mondo ikony Zena ma jabura kod Apollo e wuodhgi, mondo kik gichand gimoro e yo. To nyaka ine ni jowa opuonjre tiyo tije mabeyo, mondo giyud gik ma gichando. Kik gibed joma budha budha. Ji duto ma wan go omosou. Mosnwa osiepewa man gi yie. Ng'uono mar Nyasaye obed kodu duto.